Rico Beats.
Walinita Femi wanyangau nikasau siku zangu za teneni kiwa hardcore maumau mayochola ananipeleka 99 cloud and we fell nikisota alikuwa mras yani doba beef to the check na king kaka yani veggie na mboga tukijuana siku za BC nilikuwa na dream kwenda to a DC busy si easy skuzi my show hadi kisi kwa stage mistari na home na flip mode kama radiga he was my boy my bro pia my father figure hata utombo nilikuwa nayo ilibidi ni minimize a day bila ye nikasku zote 365 go 366 in a lip lip god damn it now miss me
you pop one that makes me feel alright and the flashing lights lying in back at least you were like
Gigaton uni, pale njoro Tuli agyu kabla nitoke Sunajua love lazima kasoro Anasema nampea less time Awezi sema let's dine Ndwe lipata pia contract imekam Femi one, nika signed I got busy, kweli Kwa ma billboards na telly Ma likes ufoto na DM Natamani sana kusiim Na mastoka di ocha Ni ukweli siyo chocha Niliwinda mandovu sana KWS walinita pocha Niliota, amegusele story sensitive ya pete House on the hill na convertible moja ndede Tulida kwa club, tuli watch me whip Pia tuli watch me nene Ife miote bila yeye Na film sina ene